Chupa. Amanya kanga nze mutabazi Paulo, Tata First Kid Uganda, Celebrity Superstar. Nabasubiza okuba akalimba akalala kakano katuse. Huja bless no man
kata.
Wano mu Uganda twewamu, teberera mu buchupa twewamu. Bana Uganda twewamu, teberera mu buchupa tukasukayo. Wewamu, wewamu, bewamu na wewewamu. Wano mu Uganda twewamu, teberera mu buchupa twewamu. Bana Uganda twewamu, teberera mu buchupa tukasukayo. Wewamu, wewamu, bewamu na wewewamu. President mumbulamu, kisase kimu kugambeze saza kimu. Banji bakuba empawa, banji basamasama. Bankuba buchupa mbukube sama. Nichuma cha mudachi ozanya nomurasha. Bakuba hiti zijana kubata. Mukwano gwange radio gwe umula mirembe. Tumide koyo pasta bugembe. Kuba zino eziri kumulembe. Presidenti sigwa kumulembe. Why I say, come on flat. Huja bless no man cast. Wano mu Uganda twewamu, teberera mu buchupa twewamu. Bana Uganda twewamu, teberera mu buchupa tukasukayo. Twewamu, wewamu, bewamu na wewewamu. Buchupa. Amanya kanga nze mutabazi Paulo, Tata First Kid Uganda, Celebrity Superstar. Nabasubiza okuba akalimba akalala kakano katuse. Emisana tukola nnyo, kiro tuba tuchakala. Omuziki guli mwedagala. Sagala kumanya, sagala kupowa. Omuziki guli mwechama. Everybody eat money, enjoy money, drink your money, chop your money, gwenye umirwa money, mugabe kumane, tulie kumane. Wano mu Uganda twewamu, teberera mu buchupa twewamu. Bana Uganda twewamu, teberera mu buchupa tukasukayo. Twewamu, wewamu, bewamu na wewewamu. Mchidongo kuzanya na matala, abela zala wa manyago katala. Nonya sente na bijamo kuswala, banange mumpagi. Presidenti mumbulamu, kisase kimu kugambeze saza kimu. Banji bakuba empawa, banji basamasama. Bankuba buchupa mbukube sama. Nichuma cha mudachi ozanya nomurasha. Bakuba hiti zijana kubata. Wano mu Uganda twewamu, teberera mu buchupa twewamu. Bana Uganda twewamu, teberera mu buchupa tukasukayo. Twewamu, wewamu, bewamu na wewewamu.
Remember where you got it from. www.djericom.com.